Ču venja iz da visti, baba.
Aj, to piti, aj.
Black Market Records.
Niko luta, baby, na chana chana. Na sezi kosa time ya kukupeleka Java. Kama sutra dogi na kupachupa. Kani mwere chunga mumangia na maduka. Ti Chanli pele kwa na mtaratara. Sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak. Suku story ni mashash diklafisa tumengara. Chanli pele kwa na mtaratara. Sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak. Suku story ni mashash diklafisa tumengara.
MG tunadatify kadeila makwela. Bogi dosho linki ya kabaila. Zaki hezi kuwa na show zaki teila. Zaki hezi tunanda na shama weila. Bado mbogi ime just avu. Na baroda ni mref niku nywasta ku. Mungu wa riti soko genje nime ngasta fu. Kanges wana idra niki nzasta gi. Just amo wakali ya ngasta fiheni. Wakimedi na maruasta nga wasta nga. Kuwa dresi kuwa kasta nga. Listi mbiki try zek misti mi.
Chanli pele kwa na mtaratara. Sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak. Suku story ni mashash diklafisa tumengara. Chanli pele kwa na mtaratara. Sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak. Suku story ni mashash diklafisa tumengara.
Smile kako high sahi. Drop kono drip like this. Kikombe na pombe si maji. Hands in the air like this. Kiloud na kiwashia kwa street, yeah. Baridi kingia nai na ikulia malin. Mama mtam but task I mean. Anaya mshangangware like a starter meal. Smile ka una silver kwa teeth. Shanda akitraya na umepin. Skata yo siren alia. Kabla yo kidunge kufeo.
Chanli pele kwa na mtaratara. Sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak. Suku story ni mashash diklafisa tumengara,
yeah. Ugoro kwa shingo inaka watery. Ndio reason magi anagawa kama offering. Na break bank ni kani imeangukia lottery. Mokari na kiburi tefanya ulazio kwa mochari. And should I take it more father? When is your father more? You are more than a forefather. Daddy Jones a father to four others. I got 28 whips for Saba. Get it? Nikumboka na mawarkis. Isilini seti nikiswone nimecharbis. But I gotta get it regardless. Ataka kuna mbogi usema niko heartless. Na kau leti radu na madwa. Staretu kunyanganyo kose kazi kajagwa. New flow kama majime mwagwa. Debate na wasafisha kirigadhiga shagwa. Pairu mi wanna live scene messy. Ulizia they tell you he's been petty. Christine tuliza nyeges kutaki. Blue ticks kanyonyo anapiga weave synthetic. Smarty rada jeshi na liaje islando. Mecheza chini do kila wiki siyezi miskando. Wacha kinyoriro bude eka beef kando. Kuchoko zomolo ni equivalent na kudis rambo.
Chanli pele kwa na mtaratara. Sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak. Suku story ni mashash diklafisa tumengara. Chanli pele kwa na mtaratara. Sina mask mamanga si madibala. Cheki smart luku nmepiga maklak. Suku story ni mashash diklafisa tumengara.